mo yagala poli lankwe gomba wama jangwe ne wange njagala nange kwe kutulwa lero kwe kutengena na kuno mujukizenga unakulwa soka ne mwe yagala umo bufumbo wa mwe obufumbo obwe yagaza when you love that girl you should love, you should love your mother, you should love your neighbor, please love, you should love your father. When you love that girl, when you love, when you love that boy, when you love, when you love that girl. Omuwalanga kuyagala mpulira nkwegomba wama jangwe ne wange njagala nange nkwekutulwa leero nkwekutengena na kuno mujukizenga unaku olwasooka ne mweyagala mmo obufumbo bwamwe obufumbo obweyagaza wano guba mungi mu kaseera ako muntu wakamulaba soko kijjukire gwe soko kijjukire ekyo soko kijjukire gwe soko kijjukire ekyo